Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jora to bogi janaga fandu hala Mamadou Sama Sego jomnyol secrétaire hedibe. Al hali mbiyon hakkeji tomonte en na yirwi le mali gorma o hali dun no wattu kartal chapon jo idu do balla batu fedde oni humaninde hakkeji tomonte en na mbiyan to Genève ton. Bangal rafinde nak hultama wiide ben maybe e ben borombe hewbe taykama de do yontere le wuddu sahal e balir leedi ndi on wattu on ben yirweere fuditi dum ben to datol ben yawaraji fuditi do datol menaka andirabu kan le sport bangal basket championnat leedi fudi aljumaari hande ben yo e le huntangul hore sariaji kesi fiba humninde kabaru basket le anarndu fufu ingon sembe kabaru amen hande kikide aljumaari 3 mars 2023 bismillah sakral Lady Malindi tawama le batu chapanjo idudo bo fedde humninde hakkeji tomonte en alkamsaare kenyan ministre kumnido gulidal hakunde lede memi hala ko golla bangal haybugol hakkeji yimbe e gineji mun en leedi ndi dum wadi wattu tutondral hakkilaji hakunde mako e ambassadeur en runde afrique nodbe le nations unies assetu kanti wonko heban en keddan fostango umar wegol
kanko ablay joppo holiti wiide ko tubo kubbe ngeso kabo yi e kada fino kuno dirte libi dun lati sababu so basi didi imi lele fongol fu e mangal mudun jopwi dun lati sababu so gubede be nodir terroriste de kebi bawde ana golla ko jidle nokkule de furu faando wi imadraaji di tubo kubbe ngadi ko nayri bangal hemtude de ana golele fongol wala fu ko dido imadraaji nafi dum beeruti dallaaji talle leedi malindi kanko ablay joppo wi leedi malindi bami imadraaji mudun ila lele wuro desembre 2021 fewtude de do gubede be noddata terroriste en o wi dum latik sababu du so buiti sanne ko nayri bangal yabude hakke bibbe adama e leedi tongande tonginde tiagal ko wiya leedi malindi ana yaba hakke bibbe adama e leedi kanko ablay joppo jaabi o wi dum wana gonga o wi darnde lamu ko be leedi malindu yendi rende jamarnde fu e mangal mudun
e wato mbien holte wiide mbien odo le odo batu o watmo odo botso na wade mbien hakune leedi mali mbien metti mudun no buyta ki fande le bataki mo nalda nations unies leedi mali holti yela ki feeril france hala do inde mairito oniton mbien kambe dunke politika holti wiide dum don handi jondoroden odo kabaro be holti wiide dum mo ena fe leedi france Jean-François Marie Camara yo jangino lugoto do jande dure science politique wonko hanni mbien asitu kantike da fostango sitasidu
giddin hasmi goita nati horejo leedi malnin kulleji hewdi weltigen hakkune leedi malika e pelle de dokkundire mudun juude gafa handen famon wi leedi mali kay leedi franci accita tognundure ko nari bangal kabaruji politikaagu e nannal mudun ga an watta wede le nyalat e warandi leedi mali an wa jukkede to pelle yogaje wonde le leedi franci fatade leedi lane yogaje nannal mudun ga antuna handen wi leedi franci wala bawde fukkasin do leedi mali ko nari bangal habugon yimbe lonbe hitebe nannal mudun sa jeewi handen leedi malni ana mawni sanne du nati sabe mali wawa hebde bawde haba yimbe lonbe hitebe sa jeewi hande yimbe bombe wonbe le gube lonbe hitebe fu ana yilo le leedi malni handen du fu ana nato sabe malika e franci tottondro hajjileji gaddu e tawede fu anton leedi franci wawa hebde bawde fu do leedi malni kasin
sagrabo tuta haklaji modu kabaram banga bem am facebook e twitter bonondaji taykama nukuji kewde leedi di hultama wiide maybe bonobe dun taykama dun wadi bangod dun anno wiide kamyongaji di puddi yaworaji do datol menaka e ben niger kanko intela ak bilal lon ko ben ga defasango umar wagalu
le sahal leedi ni be kolliti wiide iwrude menaka so gando niger jabbiroda andre bukan kanyi an songo gol do datol yoppitama aljumaare de dorbotobe to mobilaji be bihi mangal padebe kanyi do tata dun fa jabbo nokkule do be palete wakkati fu so ben tete jawlele mabbe kanyi ko nande mu le wud leedi ni be kolliti nokku mabbe no detta wara pama idum le lamu bankasi yimbe le joyen kaborde kanyi nanni ton civil en didon kanyi keddile hen goto do barmi le hen be jaati e moto sedi wonbe tombe kolliti wiide dade malfe matama hakkun nannube tombe kanye yimbe le bambe kabore fa denti ro gombe le o do nokku wattu jono be jam e dejere warti ton to koroto le lamu banya garabe kolliti wiide yimbe le joyna kabore kanye nati le lise nokku no dirte de barapili idum woddire koroko yata kilo nga chapantete didi sedi be wombe tombe kolliti wiide be bonni rezo gon to obe jipini drapo ko be tawi le lise o do to naratobe kolitir sikita wiyeda no gonti jaddin ko be ngadi tuno fewde e arme mali hakkuno kuno dirte kulumba kanye murja wattu jono wala fu ko arme o hali hono gal gadar yimbe le keddibe le hembe ka barmo be gaddadu mudun hebama wiyama yimbe le inje ko yom non
bangal yettere meɗen on nan parla hannde meman ka haala kartal biométrique imadra muɗum hanti muɗum ñande capantati go mars ɓen waruru ndu ɓen leydi ndi ɓen nokkuji kewɗi kay ɓen ɗum puɗɗi yimɓele heɓa heɓɓe na metta e tarifi e golle o kanko Adama Amadou Haydara wonko heɓen en ɓen keɗefes tan Ousmane Ñalbouli.
Depuis ille keña mi warimi tawi ɗo yuɓɓo inɗe yimɓe ana mbinda inɗe muɓɓen mi hoore mbindumi indan ka fa joni mi heɓay golle mum ana tiiɗi ɗo yoreso ɗo kartal ngarumi waylitinde ka gonga mi hujja e warde yimɓe ana kewi no jirumi ni golleji mum ana taaɗi gonka min kay diɗɗa Allah fuu mi yiyay ngarumi tan ɓe gandini kan mi wari moƴƴintinde kartal nina ille keña wattu lasaraji mbindumi indan eɗo domi noddede no windira nde yuɓɓo inɗe ɗe ardiɗo fuu onɓe adato dude ana yetto indam eɓe nodda kam mi waɗanama faami nima hoota joni min ko jiɗumi ɓe jawno golleji ɗi saabu mi wari fay mi fummay mi hujji warde illa wetay windude indam kaɓe puɗɗa e golle fa wattu 10h siniɓe kaybaka ko welɓe fuu ɗum ɓe gatta tumbuɗɗo golle o ana taaɗi
e ley yewtere meɗen war wiftare dow kabaruji mawɗi yontere nde meman haala mbiyan kabaru nugal saraji tottade kanko kanake leydi ndi kañe ɗo ala haali malikoɓe gonɓe leydi tunisie e coupe ɓen coupe du mali banggal ballon gonɗo fiyede wakkati joni o Amsidou Touré wonko heɓen kaɓe fastango sita sidi ɓe
le fuɗɗode nde yontere talkuru ko nayri banggal wiytugo suudu sari hewtinama hoorejo leydi laamu hakkunde région nde altinere ƴaɓɓine le golleji waɗaɗin suudu sari e mawnu nu tummode sariyaji leydi malni temedere e cafanɗe jeene e joyyi ko wolde tarkunde kiɗɗin warti tummode sariyaji temedere e cafanɗe jeene e goho caggal muɗum ɓiɓɓe leydi mali ɓe torra hewtina le leydi tunisie temedere e cafanɗe joyyi on ɓiɓɓe leydi mali ana ha nadde bamgo leñuwal mana hannden le wi hooreɓe fedde noddirtene ho conseil de mali de l'extérieur le wi amiru walle sukaɓe lekkol leydi mal janggoɓe tunisie ko yaata temeɗɗe nayon ɓiɓɓe leyde ɓaleɓe wonko uddale leydi tunisie le o watti caggal muɗum ko naari banggal fina tawa ko noddirte fespaco golleji muɗum jokkina fa nayyi nu lewru marsi mali woni leydi wotiri noddan fotti e nde yembere ko yaata filmeŋaji sappo wonko leydi mali heeɓi waɗi le nayyi yembere hikka lekkile noga e jettiɓo nde yembere fespaco e réalisateur malinga noddirteɗo cheikh Oumar Cissokho hokkama kayndu deswal le nayyi yembere kanko hokka deswal guiddi le yembere waɗane hitande 1980 15 ko noddirte le talon d'or yeninga ceggano itti film ko noddirte gimba le tyran
fedde ɓen mawde basket le adnaru ndu yaltini saraji kesi ndenno ñande alkamsare nde alkamsare nde arbitre en entraîneur e kañ e joueur en so journaliste en jangguinama ɗiɗo saraji kesi ndenno yo banggal don huɗitingol fawi ɓoyata championnat leydi ndi kawar basket 2022-2023 jiyatata mayga darnu ton koyɗo wonko heɓene ko faysago Oumar Wagolo e sita sidi ɓe
sariyaji kesi ɓama ɗi iɗon wara fa e sariyaji sappo e goho le majjun ɓuytude numéroji ɗiɓe mbindata e sayaji mabɓe kañe fa yettoyo joƴinteɓe sereɓeɓe noddirta banɓe e ko nandi e muɗum kanko noddirteɗo Mamadou Dombiya goto e kuminiɗo kabaru ɗiɗo immadraji le fedde humniɗo kabaru basket le leydi meɗen ndi o wiyo ɗum fedde basket mawde nde ɓe noddirta fiba nde waɗiɗiɗo immadraji ila le lewru octobre hitande 2022
ɗum hollidira haqqilleji seeɗan ko naari banggal fiirde ballon le arandre o batu ɗum wonko ɗum wonde wadde mais hollidira haqqilleji sanne golleɗe ana heewi sifaji ngal ɗum no woniri fuu ɗum tiiɗa sanne saabu wonɗo ɗo fuu ana andi saraji muɗum timmi
tawanoɓe toon ɓe kollitide beltikile oɗo golle sanne ɓe mbi ɗum faboto dow wayde pamaral hakkude mabɓe albitre ŋaɓe ɓe ko nandi e muɗum Djibril Dembélé yo goto e ekkintino le guɓal ngal ɓe noddirta fiba
min ge miɗe tijji so homo fo famintinama torra fo yiyatake hen min ekkintinoɓe fewɓe ballon ɓe mine hani famtunde ɓe mi wiyaɓe kasin wi sariyaji kesi wattama le fiirde ballon min ge miɗe tijji ko tiiɗi fo wala ɗi kabaruji ko tiiɗi fo hollitaka li kabaruji
championnat figol basket ɗum fuɗɗan kikiɗa ko kanko Jean Claude Sidi Bé laamiɗo kabaru basket le leydi meɗen ndi o waɗi noddago fewde e gueɗɗe futtinno tawe e ɗiɗo sariyaji kesiɗi ɓe anni ɓamde
sarga ɓe pamiɓide ɗo ene kattene kabaruji ma ande mbittinota sat fum dado mem 3w.tamin.org ma noddon jaamu 3321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine yettere meɗen hanse magasine a yowi dow kabaru keɓe ndenno ɓamgol ñamade ɗum yowi e dow muɗum ndenno ko ɓuuri hewde yimɓele so heeɓi tellaji tan so ni eɗen mbawi ñalmo kalisi le banqueji ɗi ka noon ɗum yata fi caga tella yogaji ɓen e teddingol saraji yogaji ndenno yallane ɓeɗoro fama dow kabaru muɗum mi heƴaɓe mi gomɓe leydi kedde leydi ndi wonko mi heɓani hen keɗɗan fostan mi e sita sidi ɓe yo en kiri jaam hakkunde ko taccete e ñamande e kañe tillaji talki kabar mudun sato yo mette hakkunde jamare e golloobe banki keddana Mohamed Saiba Sako goto e horebe Oura Bank Mali o faccitin en sifaji ñamandeji ngodudi ton
men wa noddata dum pre bancaire sabe ana holitata wattude ñamane e neddo won e banki gasa fami ñamane kan e pre banki ana certi sedan sa mede wa wattude ñamane e yimbe golloobe entrepreneurji mawdi du kan e pre wala gotum ñamane joni ana way hokkede e neddo fomo winnaaki e banki amen ka ga pre wa hokke neddo fe goto mo winnaaki e banki amen
mais plutôt un organisme financier
tawene ana tidani yogabe hebdo ñamande kabar mu du beedi tidude buru fuf dido wattuji de client en gonbe bamako e lekkede leedi ndi cefige do bamgol ñamande
on remarque im set watti fesu wadda talkima ana tidi hewta o kalse watti mo muyda du won torra goto mem maati didbel mudum golliji mabbe no yehirtani mo ta sanne sabi sa jeewi neddo mo golla mudu naari bangal demal e nanna mudu waawi hebde tidi heba ñamane jungo gollobe banki be mimmi bammi pere ko yaata dubi didi faawata dubi tati handen watti fuso lewru mayi be tajinan ka kalse fa heewa keddan ko heddirtomi waawa wadde musa kay dan kasin du no metti kan sanne min gemmi waami bammi pereli banki mi mujjini galle dan faa woodi gaasu haalde gonga du naawe kan fe min watti goto mi bammi pere banki ga kalse mudun mi waabe mi wadirdum haaji mo bammira on no natti kan bonnalla sabbi tirsido dana dan mi yoba ñamane mudun hande mi wala fe hunde kasin
duru salalem ko bulu lankolon toro
ko ko buru hewde dum yata fe ciagal alhaliji yogaji non holitri Mohamed Saiba Sako goto e ardibe Oura Bank Mali
chaque banque a ses critères
banki fu e sareaji mudun soni talkima ana moji tundi fu wala hen banki ana wakkude man ñamane de hanne hono ma handa yobude de ñamane kalso kadma sa yoba dun a beddina banki kalsi sedan ciagal mudun talki ndugo mudnirte kalsi mu fu men taje hen ga ko bur hasa ginde mudun yo yimbe be joodi mu en yota jungo banki be beme yaawi hokkude ñamane buri homo fu sabe sa hokki yogabe joni ñamane so golle mabbe wari boni wala fu na kalso yobirte du sabi so ana bama ñamane fu le banki so wala ni tawerat assurance holita ane gollal tegaral
thématique dans toutes les banques.
Sabi bonugul jike e leetotagul ñamande bankaji di odo kilemu jabay fe indum haale holiti nawtorade gulirde godde yalla hebde ñamande.
La banque woni banki yogaji ana tewta yimbe jaati e wattata ñamane mu en. Fesu ala gollal gouvernement nanna mudum. Galle leedi malli ana tidi a banki hokka ñamane neddo mo wala e gollal gouvernement.
Kanko gollo Oura Bank Mali o kay jabanay ngo hakkilo. Keddana Mohamed Saiba Sako.
On peut pas dire que systématiquement.
Minga son lamdama mais wi an yimbe golloobe inde gouvernement be won ko buri hebde nafa banki buri homo fu ga minke miire dan so awon entreprise mawdo ju an heba contrat ngaji mawdi ana hasi heba nyamaane jungo banki me fesa wala gollal gouvernement sa be an heba jawdi jaati buri fe fonctionnaire me ga banki fu no gollirtano ga ko seriaji banki yamri sanne yo fonctionnaire me won ko ya hokkude nyamaane le banki ji heewdi sabe sa jeewi golleji yogaji ko wala gollal gouvernement watti fu joomu an wali liwede gollal an wawa bonde do en nanal mudum
ngi ji ki on des meilleures conditions que les fonctionnaires
e wi gollirde banki ko nande mudum ko bur hewde ñamade mo ometa o sambinta ko hani halfinede bangal mudum bangi goddo dun no yimbele mbobe bomde ñamande na mbajo kala annibe bomde dun tinno hebde tafon projet dartido focintinago fa laba domo ton jawdi yalla gullirede